the ghetto konkala.
Far away.
Kemikali na isali manyiti bondeka wano sikese. Ngane nyimbazo mkwane razinkese. Ngera manyiti wezi kuwasi jeze. I thank God wakubanga nkweze. Nalimba kamese kamasu. Nabuliwe nkulaba kumala kola susu. Ah, wano mnyanendo ala kalusu. Kano kupata kuna liso kafuna uzu. Sona kusaba mulife don't run.
Far away, you went far away.
You na be wanda gawa, you don't see bakawana.
Far away, you went far away.
You didn't guess I could get a new one.
Katina fono mwila lalina mampia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina fono mwila lalina.
You didn't guess I could get a new one.
Katina fono mwila lalina mampia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina fono mwila lalina.
What dramatic, non-romantic. Sarcastic, never realistic. Kadonda ya mani watana sistiwa. Wadukana chiwa bukwe nole kenkota. Baby ange me and you, feeling past tense. Love blind, what a coincidence. When obulimba bu, you thought of dance. Lava weba kuwa busu, mwenu love bless. So nakusaba mulife don't run.
Far away, you went far away.
You na bie wanda gawa, yon siwa kawana.
Far away, you went far away.
Kuta get a new one.
Katina funo mwila lalina mampia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina funo mwila lalina.
You didn't guess I kuta get a new one.
Katina funo mwila lalina mampia.
Katemba ya kusula mchitimbe.
Katina funo mwila lalina.
Bondeka wano sikese. Ngani nyimbazo mkwane razinkese. Ngera manyiti wezi kuwasi jeze. I thank God wakubanga nkweze. Nalimba kamese kamasu. Nabuliwe nkulaba kumala kola susu. Ah, wano mnyanendo ala kalusu. Kano kupata kuna liso kafuna uzu. Sona kusaba mulife don't run.
Far away, you went far away.
You na be wanda gawa, you si bakawana.
Far away, you went far away. Katina funo mwila lalina mampia. Katina funo mwila lalina. Katina funo mwila lalina mampia. Katina funo mwila lalina.
What dramatic.